Kusha le grind, kuze tina sibe right, edlahle nisiphile kahle. Oh, waqala bamnyama kudala, kwathandazwa amafindo wakakwa, kwavuleka. Ngangingazi inyoka kumele izibopho, ngifezo ngingi lingakakhali icilongo, ubuthakathi inkohlakalo.
Shona corner, your friends are my poop.